Mugamba na gana nula babubi muri sango mukambali